DJ Connecta.
Sound Doctor.
Barule
Exclusive from GucciWap.com.
Kala Yambale.
I'm Jay-Z Batman.
Nyamata Tripo. Uga tezeza kuinda ngoni kakupeza, baby. Uchitinga, inani negotiable. Yeah. Uga tezeza kuinda ngoni kakupeza, baby. Uchitinga, inani negotiable. Ineni shiva sira, ineni shiva sira, sininga kuname, inani negotiable. Ineni shiva sira, ineni shiva sira, sininga kuname, inani negotiable.
Ze connect. Hello mami fintun sinsi kupela kuchipinde fion sikupela. Real love na makisin kupela. Ya chepa ndunde bopari ya mpelela. Ule kala wino ni chalala ah. Yonse papani ni chwalala ah. Bisi mataba muiwala ah. Elo bakuriaka na makwimbana Walishi banaba na matempa. You cheat on me, ukapita mu makwempa. Investing in a pampa munga tawai shiba. Ngana dikula munga.
Ukadezeza kuinango nika kupeza, baby. Uchitinga, inani negotiable. Ukadezeza kuinango nika kupeza, baby. Uchitinga, inani negotiable. Inani shiva sira, inani shiva sira. Sininga kuname, inani negotiable. Inani shiva sira, inani shiva sira. Sininga kuname, inani negotiable.
Yeah, okay. Gana sango lechi tafefia upuwa ni no go area. Ni instanti yapo finger pwida. Nti maumena inetechi nti ya mokundira. Maintu banzako banidi ndira. Chiting tatu chita negotiate. Na nguwinga bada katama get out. Iyo ye na kuya no doubt. Chimwati pachirondo kulunda posoti. That's why kuichi ndikafi. Kubadojo kuchila palastin kamishe Zona kupabe mpasa seketi. Munke mwenga na timi pase so. Wezo ponjolo nshiripo. Kama mfana ni kudisha po. Besti shisu minishe ni mano. Try me uka kwa tamano.
Uka dezeza kuinango nika kupeza, baby.
Try me, try
Uchitinga. Inani negotiable.
Takwa.
Uga jezeza kuinango nika kupeza, baby. Uchitinga. Inani negotiable. Inani shiva sira. Inani shiva sira. Sininga kuname. Inani negotiable. Inani shiva sira. Inani shiva sira. Sininga kuname. Inani negotiable.
Je connect. Chenzo mbali. Chupo emwa si.
Inani negotiable.
H2O Entertainment.
Inani shiva sira.
Exclusive from GucciWap.com.
Inani shiva sira. Sininga kuname. Inani negotiable.